Caribbean songs. Yeah, ni speech mara nyingine. Intimate music. Ulinipenda ukanifilia, salabani damu yako kanilowea, mizigo yangu ukabeba, maovu yangu ukaniondolea, ukanifanya wako.
Mokozi, uwe na mimi daima, niangazie.